Babylon.
Music,
Babylon.
When I need to go shine nine.
Shine nine. Go.
Where's the beat away, where? Miss where's the beat away, where? Miss where's the beat away, where?
Wangu wote ni wewe, mapenzi yangu yote ya wewe, kama pesa na kupa wewe, changanya madawa ni lewe, nimesha stuck kwa baby, kwako ni mtoto ni bebe, ongeza mahaba ni pende, chagua viwanja twende, Babylon, busy, yani ze, shine nine, go.
Mimi kwako sitopoteza, kwako nitaongeza, na upendo nitaongeza. Baby, kwako sitopoteza, na baby nitakoleza, na upendo nitaongeza. Mpenzi, nataka tokele kwenye bahari ya mapenzi. Nataka tokele. Where's the beat away, where? Miss, 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 where's the beat away, where?
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.